Nti ya Uganda egamba nti egudde mu lukwe olukoleddwa kampuni z'amafuta eza kuno nti zaakutta amafuta agaabadde materekero ne zigagabanya ne kampuni z'e Kenya bwe zirina enkolagana nti nga kino kye kiviiriddeko amafuta okubula wano mu Uganda mu bitundu ebitali bimu. Amasundiro g'amafuta agawerako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo naddala mu kibuga Kampala n'emiriraano tegalina mafuta era abakozi baago ennaku bbiri eziyise bazimazeeko nga beekolera byabwe olw'ebbula ly'amafuta eririwo ng'emmotoka olugiraba ng'ekyama ku ssundiro bakulukolerawo emikono egiraga nti wano tewali mafuta weeyongereyo. Ministry y'ebyamasannyalaze amafuta n'obugagga obw'ensibo egamba nti Uganda yabadde n'amafuta agamala okuyimirizaawo ensi eno okumala akaseera wabula kampuni z'amafuta zaakutta amafuta ago ne zigagabira kampuni ez'e Kenya bwe zirina enkolagana ekireetedde amafuta ga kuno okubula. Minisita w'obugagga obw'ensibo amasannyalaze n'amafuta Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu alabudde nti gavumenti egenda kukangavula kampuni zino yadde tazoogedde mannya n'agamba nti ezaakoze tekikkirizibwa.
Ezitunda amafuta wano nga zirina sister companies e Kenya. Kati e Kenya bwe baafunye ekizibu mujjukire Kenya ate bo ekizibu ky'amafuta kibadde waasi okusinga Uganda. Bano ne basawo ne bagabana amafuta gaabwe na bali ab'e Kenya ne batudinaayinga era tuli mu lukiiko tuli mu kuteesa kiki kye tugenda okubakolera. Tugenda kubawooninga kampuni zino zigenda kusooka kuzoogera ezirina sister companies e Kenya abaakoze olukujjukujju ne bawaako bannaabwe ku mafuta agateekwa okubanga gali mu Uganda ekintu kye.
Minister Dr. Kanoni Luthi Nankabirwa Ssentamu wabula banna Uganda bagumizza nti onako olwaleero luno emmeri eyeetisse amafuta ga Uganda agaweza liita obukadde 119 etuuke Mombasa kwe kusaba banna Uganda nti babeere bagumiikiriza ebbula ly'amafuta eririwo kati gavumenti erikolako era tebatya ligenda kuggwaawo.
Gumiikirize please kuba amafuta galina gye gava olina kugumiikiriza nkubuulidde ekizibu ekibaddewo olukujjukujju olwakoleddwa kampuni ezo ekitakkirizibwa ne basalawo ate amafuta ne bagagabanya ne kampuni za sister companies eziri e Kenya kye kituleetedde obuzibu ekizibu kasita tukitegedde tukikolako.
Okuva olutalo lwa Isirayiri, Amerika ne Iran lwe lwatandika ebbeeyi y'amafuta ezze erinnya olw'ebirombe by'amafuta ebyakubwa mu kyombo kya Buwalabu so nga n'entambula ey'emmeeri ezeetikka ebyamaguzi okuli n'amafuta nayo yagootaana. Ebbeeyi y'amafuta ku masundiro g'amafuta buli lunaku oluyita erinnya nga lita ya petrooli kati eri wakati w'15.3 n'15.7 ate ya dizeri ku masundiro mangi eri wakati w'15.5. Uganda y'emu ku nsi ezaazuulwamu obugagga obw'amafuta era entegeka zizze zikolebwa okulaba nga amafuta ga Uganda gatandika okusimulwa Uganda etandika okugafunamu butereevu.